Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare sappo jitti lewru octobre jena yembe soki der maison de la presse bamako jitti nono do kabaruji do yumor way gal kanko no beter gagne kante wonto buggi jandu. Nairi bangal mangal pade anni pamed leedi me en di jojjum gol kaytaa di dum fuddande noga e tati lewru octobre waro ndu wattu jono suka dalli tati di fu ndartude kaytaaji muudum hen fa jojjina ya kambe remobe wonbe le nokko mi citide wi do ko buri hoode fu engrais ngaji di nawtirto wattu jono andam e kabaru nyambuji kollitiidu dum way wadu kutteji kewdi fewde hawaluuji kanyi cellal bingel adama so bami fa lekkol uttama le ngallure bamako nde woyimbe wobbe an tottan kany en dartole gati di so paabo suka be no kan taccitirde gudroji mawdi kanko noddirde dum Bakary Sako yo don golle makko ko warta e dubbi juyo ngara famtade dum e journal ngal di won non sembe kabaruji dum jigi no do bete hande be bismillah modon e raade chuudi tribunal ngaydi fa jottuda commissariat ngaji kany e chuudi mairie ngaydi fu sukabe be kewi ton pep wattu jona dartude kaytaaji mabbe fa be yallon be kani jojjinirdidi no be kani bamirede armée o dum woni yimbelbe be anni bamde le ko warta ko non hulitira wiide be do sukabe dartaton dereji noddirtedi case judiciaire kany fa yottu certificat de nationalité ko nande mudun so wobbe collectivité hebdi do an yafi wobbe do collectivité dalaji mawdi matata do hen ali cisse cita sidibe
Peter Talatare, Golidrati ko heewi ana buti sukabe joholbe le commissariat ji yottare maire ngaji e tribunal sukabe jol ana dari ana won e tewdi talkum en yalla an heba winnade indam en te bamegol e armi mali
wonne na kaaji
wonne tewtude dom kaaji am kan certificat nationalité yalla an heba ju inoyde kaytaaji am fami heba bamede armi o certificat ngai ite teme tati hawrato mi wari do wakati wito mi hebi ju inde dereji an bika be bika mi warana dum alkam sare ngarto yottare nokko odo wana hunde ko ci
nasna jatte maire badjala 1 ko holliti bi heb gondi talki le maire mebbe on wala hunde ko boyta sanne on tewtra yogabe maire hono makko tinno gollira ciagan badde sariyaaji
non le dossier ne pas ka oeta do amen do sanne so a ju ini bete 15h kiki de ala way warande dum certification kan legalisation ko mbeta ko ka no ga se fa wadirte certificat ko holliti ta a wada suudu kan ko nande mudum ko woni teme
mechitunde wi hono ko nari bangal jent choggu di talki Amadou Seydou Bokum stiptiti progrès communicat le genni bamgo holliti wi kay andinadu
di do kabaruji fanba hebe do bema me andi do page Facebook e compte Twitter Studio Tamani angreji idum ko jamande buri fu nawtirade ko nayri bangal demal wottu jono kambe andam be kabaru cellal be kollitiidu dum way wodo kuttiji kewde fewde cellal bingel adam fu fotawno yimbel nawtirto be dido angreji idum bonnado hawaluji fa kebe famtar kedden fa hande Ali Cisse cita CDB
hakkilaji demoɓe ka ana serti sanne bangal nawtorade engrais o le gese ɗen so yogaɓe holiti wiide le ñalawma hande o wala fuu no gese ɗe wawi moƴƴirde so tawi engrais o wala hen woɓɓe kañum en ka holiti wiide engrais o kutteji muɗum ana mawni sanne
wattude winde fa ƴaɓɓito e kulle ko remete ana jogui kutteji sanne arande so a fuɗɗi wattude winde e gese ɗen ñamiriɗi moƴƴan gaw juuti ɓooyi fu leydine seme muɗum fanɗan ɗum ɗum winde tuba ana sabimbina ɗum watti joni mene winde ɓaleɓe tan hono birgui dabaji nandan muɗum mi wattata e geseji amen mais wana bobde hebde winne balebe ko hetta gese amene fe da mudun
Rosine Alice Sylvie Watara ana hakuna yimbele kumani be kabaruji nyamala yimbele lejini duwani be nudirta nutritioniste em uholiti wede nautragul angare ngaji di kuteja ana hem bangal chellal bingil adama nga nafadu ana hem
nyamiriji fu di winde tuba watta mudun wawa mwabe de vapoya hide yavi bunde dinande nyamiriji di winde tuba watta mudun mere tewitra jamare kinota hakile e nyamde di kuleji di winde tuba battede e mudum
faire attention
andinde tan wiide le lead amendi ana heba wakati jom engrais balebe doni winde yoppan fa laabi engrais tuba ko be otan woni nawterte do hande
wattu jonen kala hono nyallom keje na do sakka talka kulli adnaru ndu fu e mangal mudum dum wonde yambinede wakande yimbe le hobe gonde woytade wattu jonen wite nokko antidi kam andambe kabaru kebe mi jamande do hanna yirade ko nayri bangal marde dabaji kanye fa yottu awgal e demal e durgol e ko nande mudum kedda mo kanko professeur Abdul Karim Jamutino yo jangino jande do wurle leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango Ali Cisse
leyɗe ndemal hani nawirade banggal muɗum. Office du Niger o hoore ko ɓuuri hectare uji million goto wontum to wawi remede. Ɓe ñalawma hande o ko ɓuuri hectare uji ujunaji temedere tan woni ko remali hen. Somin donki daranade ndemal amen ngal fayi hunde watta somin darano goɗɗum. So cogguji ɗi ɓeydike hoɓe woni ɓe ɗum tordata sanne. Talka en ɓe ngala fayi hunde ɓe woni tampoɓe hen sanne, saabu ɓe keɓata kalsi koɓe mbawi sodirde koɓe kasindini muɗum. Gollonoɓe hoore mumen ɓe koyɗe mumen tekka e leydi sanne, kañum en du ana tampa sanne. Fayi soɓe jogui hakkillaji lobbi ɗiɓe mbawi gollirde ɓe keɓata jawdi ko ɗum waɗirte. Min ngala fayi hunde ɓe kaale crédit uji ɗi ɓuuri hewde.
Kamɓe ɗum woni yoga e sukaɓe janggoɓe leydi meɗen ndi wakkatiji a tawon tiiɗallaji mawɗi ɓe tawrete soɓe garafaɓe tacca gudoroji ɗi. Miccitiɗen wiide wommawɓe taweteɓe toon ɗum tan woni golleji muɗum. Misal kanko noddirteɗo Bakary Sako yo gollo le nokku noddirteɗo Toro Koro Bugu wala fuu ko watton sona taccande taccitinde sukaɓe gudoroji ɗi. Caggal muɗum du omo kofoton yimɓele. O wi joni woni ko yata duuɓi jomo gollo oɗo golle tawe mo yoɓatake. Keɗɗen Ali Cisse Sitan Sidibe ko powni en dow hen.
Wattimiɗi wonɗon le sulle ko noddirteni Toro Koro Bugu B. Bakary Sako gorko mawɗo yahoo duuɓi capanɗe jeegon ana faawa ɓeccukalo lekkol tacca laaɓi ɗin.
Golle o hitande arande ne puɗɗumomi sulle konlo jaati nardi kam mi waɗa ɗum. Kanko wonno joɓono kam fuɗɗor nde ka newaki. Golle mo gaɗanmi o yimɓe yogaɓe teddinta ɗum. So wona ni mi ronki fayi hunde yuppintakam golle ko gaɗanmi ñalawma hande.
Caggal ngal gollal o kofotoɗo hooreɗo Kassine ga on waɗa ɗi gole ɗiɗi fuu hunde fuu bonnintama.
Mi kofowo du le dende ana ɓuuri duuɓi capantati hande. Mi wawi rentinde golleji ɗiɗɗi tiɗɗala fuu walana kan hen. Nokkuɗo kofan min ɗo nayeɓe ɓuuri yettade ɗo wala ko heɓete hen sanne.
Le wi kanko Bakary Sako yimɓe hewɓe ana faaba o leygal gollal ona faaɓe skile hewɗe du to police me do ɗatti mawɗi ɗi.
Donnoɓe mobilaji faawe to motoji ɗi ka fuu ana daro somin nardiɓe ɓe daro. Yogaɓe hoore so dari ke cowtan kam yetta sanne du golle ko gaɗan min ko. Polisaɓe ɓe goɗɗa ɗo gommi ɗon ɓe du eɓe kanna kam ɗum hani yarde kañ ko kammi waɗi.
Bakary holliti kañ joɓotake ngal gollal ga ɗo e tawede fuu yimɓe lobbuɓe yogaɓe an hokkamo cewɗi seeɗan do ɗatti ɗin.
Wattu joni en jaran nokku noddirteɗo gawo kamɓe golloɓe suud dogotor wuro wondu toon du holli tan wiyede keña sappo jeɗɗi lewru octobre tan 2023 wakkati goto ɓe joppino golle ɓe daari nokku goto. Ɓe kolli metti mabɓe hono ko kuragaji ɗi gondi taƴude suud dogotor ndu ɓe mbi iɗum wara lewru ñalawma handen o. Kamɓe ɓeɗo dogotoroɓe gaɗi noddago fewde humniɓe kabar cellal wonɓe les raison ngaji ɗi tinno piyano oɗo golle ƴewa hon yalla hono oɗo golle han heɓinire dabare. Aywa hono andirɗen no sen naati le lumoji ɗi ñalawma hande o si masiŋaji ɗi fof a tawa toon ɗum woni nanjiniji woɓɓe du noddiri ɗum. Micciteɗen wiɗ ɗiɗo nanjiniji ko heewi rewɓele ɓe fuu ɗum nawtirtoon mbiya famaafe muɗum weela. Ka gattuno koye moɗo hakkille sanne ɗiɗo nanjiniji iɗi boni e cellal ɓinguel Adama fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Seko e Sita Sidibe.
Manzine ko wattata e maafe ana horsina to rewɓe hewɓe le genni Bamako kalle lamorɗe leydi yogaje. Sifa Manzine ana heewi hono misal wongo noddirteɗo Maji Jimbo Baramusu Adja kadi ɗiɗi e nandal muɗum rewɓe yogaɓe wawa defude fey caggal Manzine.
E leggal leydi yogaji cogusomoye o nafamɗi ndenno ñata fey caggal wadde nanjini yalla maafe ona heeɓa daka saabi kibmaji ñamdu ndu welan e lewhunko. Min kam mi yiɗi ɗum sanne le maafe
ɗum e tawede fuu yogaɓe yiɗa ñamde maafe defraɗo Manzine. Ɓe holliti kulle yogaji ana wawa waɗede maafe fa belna ɗum taw wala Manzine.
Leggalle am min kay mi haɗi notorgol kibmaji o eɓe mbawi lontinirde ɗum tewngaji liɗɗi jorɗima uraɗi.
Worɓe yogaɓe holliti cagganeɓe haɗi rewɓe mabɓe wattude Manzine e maafe mabɓe ɗu e tawede fuu yogaɓe rewɓe ana suuɗa watta Manzine e ko defata. Lewi kanko Mamadou Kounaté goto e joni galle
le maafe nanjini o anaye mabɓeɓe cuuɗoto wadde alahaali mawɗo immide basi soni jom galle o maati.
Ñablaji kewɗi ana wawi heɓede caggan ñamugo Manzine ko ƴaɓɓidi lewi dogotoren ɓe. Ɓe holliti fa hannen ɗi ñablaji ana wawi sakade caggan ñamugo Manzine ko hewtinde jamare torraji. Ɓeɗa tewtira neɗɗo fuu tinno watta haqqille e ñamugo Manzine ko ƴaɓɓiti. Lewi kanko docteur Zantigui Tungara.
Notorgol ɗeɗo kulle ɗe moyna fi cellal ɓinguel Adama ne wawi sambinde ñawuji kewɗi ñawuji bilidi e bernde tan songaji e wonande mudu gorko nawtoto do nangini ñande fuf ni renaki dum wadan hello e lende mako
par rapport au ciel naturel
ciagal mudum rewbe yida ñamde manzin ko hewum en kan en peddifinta horim en yogabe mafum en tewtan bibbe ledde hono tamade nanan mudum watte hen rew yogabe dum ana wada hen hono liddi uradi be nanan mudum e le kulli ko defata
wattu joni min biyan do ngarte haddude kabaruji di min joti on kala do modon tawede le malufa mangal mu bido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to naso tawram telefon ay ekran ay do ngatti to application mo si jotta mani o do noddi numero jamme via moji kanye ko nande mudu fan je fi no ko nande do no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam en kala hono kabar wadde karate miccitiden wiide arande so tama worbe andira o do golle le ko sakiti ko rewbe le hewbe kanye nayirto bangal wadde karate le leedi meedi ndi be do rewbe le kolliti wiide golle wana wela dum en sanne ka dum etede fu yimbe le be ngala yingo lobbo fewde be do rewbe le gollobe dido golleji fa kebe famtare ngare kede ko alisi se kanye sitan sidi be pewni en do hen
jilli birki sambe challi hebudo yakawerle challi mudum yoppata rewbe hewbe wadde dido haroji jeneba antirtedo Marie Julie Traoule goto ngado haro challi mo noddirta taekwondo o wi odo haro challi ana lato sababu e jul mako wadde golle mako on wodiri
je suis pas venu dans le taekwondo
mimi mare wadde taekwondo sabe mi heba wune mi nato champion gamit yidi wadde haro challi tan yone faabo kan mi hefita sedan fesu berdama ana mawni so ana wad di karate nanal mudum berdama jippoton ngal gollal yoga ana mila worbe tan waawi wadde dum du faabuki minke sanne le goldirade jaati
tenir le coup au service
awa arama goto en godobe karate bankas to kanyu dun don tawa o wi o mo mili yali to woddi ele odo golle le nyalade garode
karate jarani rere
mimin yidi wadde karate yalla me heba cialal mede buri debbe bibbe rewbe ko watta karate on nukku wattino fuddine cialdam ana naw amenno gaso de balle betti tan huna fa amata karate kullen fu jafan jungma mede wa wadde kulleji fu ko jamirami hannen le karate ta torra fu me hebata ceinture hude hecce jogim ciagal mudun me heban ceinture blamajo ceinture maron fatta ceinture noir
sorogata noir la
hewe malinkobe ka fu hakilaji mudun e ana pecci bangale rewbe le ngadobe karate so yogabe ka ana yirabe tinnaare sanne wobbe ka jabana e fi ko be ngatta ko
le fam
rewbe ana way wadde karate honene wadbe non sa wala fu sennibe homa fu ana way wadde o haro cial to menenga sebu mede wala karate ko nodirte judo aikido ngam watta box ko hewe ana mila wiide bahana wadde karate sabi du huna bonneno so ni awada karate to nato sabe jaati wobbe ko hewi jide rewbe ana wadde karate yalla faabo horum en ga wala sabe wadde wolle
kakarta ke keletike nai
aida chama lamido wild rewbe ngadobe karate lelede amendi ka holti wene be gondi wadde imadaraj din bayi fu yalla rewbe be ana heba tawre tinnaade faham jukitaade odo golle
fana har ame chaldo yalla rewbe be heba anta nafa o karate debbo fu ana wadde karate ta torra fu hebtinta dum be ba nata jatti ekintinobe dum watta karate tun torraji kewd ana matele golal amenga gaddu e tawede fu so ni wala ni neddo wa berne mudun so be wada karate
tawede hala yimbe fewre mabbe fu yoga e mabbe ka hebi sanne inde ele golle o fatumata jakite ngado shito kan kay birki sambe chaldi goddi ana hakkune mabbe holiti wede o hebi jenaaji kewdi le gollangal
an shito kan karate do
mimi natken champion e karate kile hewde le commune amen do tiagam mudum natken champion e lamorde mi hebi deswal ko noddirte medaille d'or argent kay bronze le walla amen do samme fewndir kile hewde mi wawi mi natken champion tiagal lede du non wona mawdo sa yalti tiagal le du ana nato sabe heba anta yimbe hewbe kasin nato gidrabe ma
sorti national international
mission tinde taw wiide wom nyaloma keenaado rewbe le ngadobe karate le leedi amendi jambintedo hitande fu ana heba duubi nay jom faana mudum woni wallude rewbe le ngadobe odo golle yalla ana heba yaade yeso to mi kaddata e magazine amem toutes les femmes du mali nyaloma hande o min jowti om san hedaade dum min jie ko yontere warore ko